is awesome.
Friend, ni pige guitar keyboard, I will sing as well. Ni imbe tamu melody, I will take from there. Remember to kuzi todi, ukumbuke we. Ni fosi ni lipe kodi, ni ishina we. Ni meridika mtoto we maridhawa, kwa umbo. Patashika chingi kakawa, kiungo. Mana kuono na ingia chumbani, unaingia chumbani. Na kuono na panda kitandani. Kama na kuono na ingia chumbani, unaingia chumbani. Na kuono na panda kitandani. Oh my sweetie baby, I miss you.
We beba moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, oh. Naogonjwa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Mama Salima, papi kocha sea Salima.
Sea wa miparo.
Aha, Naima. Kweli Naima, minaibisha kisa kaina.
Mziki.
Ule mtupa mchideo, chideo na mchideo. Kilikuona kwenye chideo, chideo na chideo.
Kamcheza jika pewa ndondo, mikwako kukumdondo. Chwezi upofu mweza kochongo.
Kwenzi yo, my sweetie baby yo.
Moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, oh. Naogopa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Moyo nitaubeba, yeah.
Naogopa ugonjwa moyo, oh. Naogopa moyo, oh. Naogopa ugonjwa moyo, oh.
Ukuwacha naanza, yeah.
Naogopa ugonjwa moyo, naogopa ugonjwa moyo.